Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala keessa saala ma folakka jal qabe hanga saa sadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amma jal qab. Nagan Kenya bakkarranu aggeefata jirtan maratti sanagaa aggeefatoota Kenya tamoltan fulbaana saddeet barakumala mafqudashan keesummeesitun keesanarra antu jube horati
galchum sanagaan soraala keetto duwarrasintama ordo duwarqamne keessa Awuroppaatti namkum dibbeddut waraan baqateetinitti godaanu jira matoota du keessa tokko
motumman Sudan kibba wali galte arara mormitoota walin mallatte fami guyyoota xiqqo keessa tiraggaasisuuf jira gabaasa odu keessaati Bakatoni, Bakajrenya Hara Argachuf Jechagara Auropatia Utifufani Jruto Kumamotumota, Rakum Bakatum Mauro Pakisa, Debi Sadar Kadunya, Barbada Jeda, Udur Abu de Gabasabat Lakamna, Kiptawantef, Wainum Mato Oromo Badabereti, Marafu Hangat Umrosagantakinya, Tenwalin Trajena, Amogutuma Uduf Sora.
Europa namakum dibbeddut biyyoota lati waraane deete itti baqachuu jira. Europa len faluma jirti. Presidentin walda Europa Jean-Claude Juncker akka biyyiti Europa cufti ganna lamaan dhufaatti namakum heddu qubsiisuuf dandeettu akka gargaaran gaafate. Akka kanaan namakum dibbitokkootiif humjaatamaatti qubachuu danda'a jechuu Germany, Faransaa fi Spainitti nam heddu qubsiisuu danda'a. Poland, Netherland, Romania, Belgium fi Swedenitti ammoo ittaaneetti nam heddu qubsiisuu danda'a. Warana dunya la meso asitti nami akkan Europa tbaqaten beeku. Tigafata marrefu jen kunin jaker karor baqata qubachi sumalani kana bor parlama Europa raddubbata. Waldan Europa biyiti cufti kota fudatteti nami duku si sumalte jechu kanirratti fudachu dibatu ratti ammatin beekamne. Mirkana lemit nami jiddu gala baha Syria dabale warra hedduti olma bulti warani dowetin akkan baqacha ujjir. Ak ministeri tis warana Britain jedutti milishoti islamumma ISIS faida Britain ratutte jennani warani isani jarkan ammalle Syria keessat bombina dufdema. Michael Fallon dubbitana arda raduni BBC raddubbat. Mumme minister British David Cameron tuyuri biyisani lol torbal lamatin duratti namlammi Britain ISIS dabalam walini nama heddunan nusun fite jer jara fitankana makina sani keessa fitan. Akka jecha Cameronitti biyiti isani bala ufirra ittisuuf ISIS lolu dandeet. Britain Iraq keessa ISIS baasuuf lolte Syria ammoo xuyyuura waraanaa kana mi keessa hin jirreen odeeffannoo walitti qabachaa akka torbaan lamaatiin duratti waraani ISIS Royal Air Force jedhan ammoo lola akkanaatti duraan seenan beeku. Britain keessa nama haga 5000 haga 6000 ISIS dabalame Syriaatti gale. Jettiin waraana Turkii ardallee milishoot Kurdish bombiin dhaanaa oolte minibaasii poolisii Turkii. Ka polisi baate deemtokka keessatti ammoo bombiin dhahani polisi 10 caala keessatti fixan akka bulchooti Turkii jedhanitti waraani isaani jettiin waraani isaani 40 milishoota PKK walt marseetini gama hedduun marseetini lola saatii jaha keessatti hadhaa oole. Mootummaan Turkii eegi milishooti PKK karaa makiina irratti bombii awwaalanii loltuu 16 keessa fixaniin duubatti jarkan akkanatti duuluu jira. PKKn waraana Turkii rakkoo baasuuf jedheetiin barkum 1984 jalqabee mootummaa Turkiitiif Iraaq keessatti marroo hedduu loluu jiru lolii kun nagammaatti nam garkum 40 caala fixe taamcaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Suudaan kibbaa waliigaltee dhiyootana keessa mootummaan isaanii waraana biyyi isaaniitti namkum hedduu ficcisiisirratti paartii mormituu itti gaafatamaa paartii mormituu Riik Machaariin waliigaleen ittiin hojjechuuf deema. Waliigalteen tunin lola ganna lamaa keessatti namkum hedduu fixee miliyoon lama caala baqachiisee falee ta'uu dandeettii jedhanii oduu akka argannetti magaraa namoota deebisa.
Ministeerri odeeffannoo kan mootummaa Sudaan kibbaa Maayikil Maakuyi mana maree seera tumtootaa Sudaan kibbaa eega galmee sana argate booda galmee araaraa sana jechuudha. Koreelee galmee sana qoratanii ejjennoo xumuraaf yaada dhiyeessan gadhaaba jechuun ibsan. Gareen mormitootaa immoo tarii akka irra galmee araaraa sana mallatteessuu malu duraanuu dubbatee ture. Galmee sana raggaasisuun gama mootummaa isaaniitii boodatti harkifachuu isaatiif sababaan garee araara sana geggeessu gurmuu igaadha akka ta'e dubbatu Maakuyiin. Makuin, arra radio segala Amerika fib sakken nan kesati, igad gafa gaya digdami ja, enna President Salva Kiir galme arara sana malate san, fula wangal micha gutumma akka President Chilalani malato sani rakan, gochura fula wangkan debi fatefuda teje churan kekan.
Tomorrow, Tuesday, the government will table the agreement
arda motuman wan wali galte kanirati kore nagabiya yokana mo serbiya tibaftun wal mariata achindu battammo kore tokkoti yabame wan irat wali galan kana irati watokirgau walin hojjetan
motuman sudan kibba guyota tikko keset galme waltainsa sanaragasi sakajedan minister rode fanno biyetti michael mcqui boda tarkifachu safgaru igad itgafata mafudachu qabajechu no bachi sanijiru.
When the president signed the last pages of the agreement, they decided to
Yo president kunani wali galte kanira ful duma mallatte sendubatti igadi adonni wan hafirati mallatte sinu ado carralen kenenu yu durafudani wan argan wan ni mallatte suna momar internet isani rbafatan
motumman sudan kibba president kir fula wangal micharati gutuma takam mallatte satin ega ubatani boda akka igar gutuma galmicha tidebi sugafate kajedan makuin waye marina genya biyettit ka fule fade workshopping guya sadif finfinet gege samufture yero bratti dabar samu satifis itgafataman igaduma jerani jiru
Malawit mali hojjettooti mootumma hori ummataatiin balleessan maqaa kakka qab eegi maqaa kaashgeet jedhan bar 2013 gadbaa'een duubatti namih biyyisuun rifateetiin waan hedduu jechuu jira. Bulchoota doolaara miliyoon hedduu nyaatanii balleessanii jedhan keessa tokko muummee ministeera biyyisuun ka duriiti. Maqaan isaa Ayit Maaruuniiti. Nam kan ammoo ardaa hidhaa gannu 11tti muran. Bulchoota dhibiillee hidhaa ganna 8tti haga 7tti muran. Isuma namni agi tokko jarkan hidhaan tunuutti xiqqaattii jedha. Muummee ministeera biyyitanaa ka durii hidhaa gannu 11tti muran kunin paartii mormituu keessa hojjeta. Dolara miliyoona 9tiif 1,300 balleessee jedhanii hidhaa ganna 1tti muran. Inni ammoo jabeessee mormata.
I'm not a thief. They used my account. Now it depends on who is the judge.
Akanjed anin hatumit namatte makaki yani hori kesa samejed dubbin guddon ammo enut murtitan kenu jiraje de gafat namimali hagitok ammo ballesa nam kanatte muran akmalati dikatte yujen.
We are suffering a lot in terms of hospitals, the loads, including the whole thing is having
people. Akanjed wan edun gargalu jir wan edu amne rakachu jir fakenna hospital gudda len kamnu kunulen debitok namillen karadan salen kab kunulen debitok manneen yaala manneen barnoota waan hedduun kan manneen fayyaa lakka nu min qabnu waan hedduun nu rakkisuu jiraa jedha isuma nam kana aginni lubbuun jiru hidhuu imalaniyyuu jedha namni yaadu kan kennu kunin namni maalii hagi tokko malii horiin balleessan kaashgeet bulchoota gugurdoo jireenni isaaniitu kan irratti hirkatu hin tuquuyyuu warrum jalaa kaanii bubbu'aa jedha. Kooriyaan lamaan maatii biyyi isaanii ganni 60 duratti waraanii gargar baase walitti barbaadachuuf walii galan. Akka ministeri tokkummaa Kooriyaa jedhetti maatii tana onkoloolees 20-26 gaar Kooriyaa gama kaabaa magaalaa Kumbaang keessatti walitti fiduuf walii galan. Kooriyaan kaabaalleen dubbitana mariikalee galgalaatiif haga edalkaniitti walii galchee jette. Kooriyaa kaabaatiif takibba ganni 60 duratti wal dhabanii lamatti caban. Eegi sunii asitti maatiin nama isaaniitiyyuu lamatti cabeetiin gargar ba'e walitti yaa'ullee guddoo dhowwan. Waldhabe biyyi lamaanii tana walanqistana maatii Kooriyaa lamaaniyyuu barum waldhabatta walanqis malee maatii Kooriyaa lamaanii tan sila barum baraan walitti barbaadan yoo waldhabe jidduu dhalatammoo gargari dhaaban. Kooriyaan kibba keessa sila nam kumi jaatamii jahaatti maatii ofii barbaadachuu fi gaafate taatullee tun hin taane. Oduun dhumaa ammoo itti gaafatamtuun paartii mormituu Maayinaamaar. Akka addunyaan filannoo biyyi isaanii sadaasaa dhufuu jabaattee qabaattuuf gaafate biyyitti sun eegii biyyi tana eegii bittaa ganna kurni hedduutiin duubatti filannoo isaanii ganna 4 duratti tolfatanii tan ammoo akka addunyaan laaltuuf gaafatte odunummaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakka jireenya haaraa barbaaduuf jecha baqattoonni gama Awurooppaatti yaa'uu itti fufanii jiru. Faransaayiif Biriteen lamaanuu baqattoota 2020 biyya waraanaan butute giddugaleessa bahaarraa simachuuf tole jedhanii jiru garuu lakkoobsi kun kooligaltoota jireenya isaanii Jarmaniitti deebisanii jalqabuuf jecha gamasitti yaa'an waliin innaa ilaalamu gadaanaadha. Mike Richman akka gabaasetti buufati daandii baaburaa Budapest Hungary keessa baqattoota biyyoota dureeyyii kan akka Jarmanii, Oostiriyaa, Faransaayiif Nezerlaanditti ce'uu fedhaniif karaa darbaa ijoo ta'ee jira. Baqattoonni irra hedduun gara Awurooppaatti baqatan Siiriyaaf Iraaq irraati. Garuu waraanni Afgaanistaan keessaa immoo namni kun biyya isaa dhiisee akka ba'u isa dirqisiiseera. Erga baatii lamaa qabee deemsarran jira. Afgaanistaan irraa gara Iraanan deeme. Achii immoo namoota seeraan ala namoota deddeebisaniinan Turkiitti darbe. Turkiirraa gara Girikii, achi gara Masedooniyaa, achirraa immoo Sarbiyaa, amma immoo Hangarii geenyee jirraa jedhe. Daandii keenya irratti rakkoo hedduutu nu mudatee jedha baqataan kun. Akkuma Hangarii, Girikiinis baqattoota hedduutu itti yaa'aa jira waan ta'eef rakkoo keessa jirti. Kaleessa baqattoonni dhibbaan lakkaa'aman Girikiirraa gara Masedooniyaatti ce'an. Awurooppaa gama dhihaa keessuma Jarmanii geenya abdii jedhuun utuu baabura yookaan atoobisii Sarbiyaatti isaan geessu hin seeniin dura sa'aatilee hedduuf mooraa keessa turan baqattoonni kun. Gama Jarmaniitti imaluun fedha. Jireenya wayyaawaan barbaada. Lolan fedhu. Lola yeroo mara biyya koo keessaan nan uffisiise hin fedhu jedha. Hojjettoonni gargaarsaa UNHCR kan waldaa fannoo diimaa addunyaa fi gareeleen gargaarsa namooma baqattoota mooraa keessa jiran gargaaruuf yaalaa jiran. Human Rights Watch irraa Bill Frelick haalli isaa hedduu yaaddessaadha jedhu.
We have spent the day today watching people that have been in crowds outside.
Har'a guyyaa guutuu jamaan keellaa kanaa ala innaa dhaabbatan arginee jirra. Dubartootaaf ijoollee bishaan gahaa waan hin argataniif innaa isaan gaggabanii kufan argineerra. Gaaddisi bakka hin jirre aduu ho'a keessa taa'uu jedhan. Freelik akka jedhanitti uummanni mooraa kana keessaa sodaa keessa jiru. Waan ta'aa jiru itti himamuu dhabuun immoo dararaan barbaachifni irraan gahaa jira. Gama biraan immoo aangawaan tokkummaa mootummoota gameessi tokko hawaasi addunyaa rakkoo baqattummaa kan Awurooppaa keessaaf deebii akka kennu waamicha dabarsaniiru. Joordaan, Libaananiif Tarkiin baqattoota Siiriyaa irraa dhufan kanneen miliyoona 4 ta'aniif qubsuma kennaa jiru. Awurooppaa keessaa immoo adda durummaadhaan Xaaliyaaniif Giriikiin baqattoota giddu galeessa bahaaf bakka biroo irraa itti yaa'an keessummeessuu itti fufanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti aangawaan dhimma baqattummaaf itti gaafatamaa kata'an Piiter Suuzerlaand akka jedhanitti kun sirrii miti. Baqattoota keessummeessuun itti gaafatama biyyoota daangaa godinaa walitti bu'iinsa irra jiran qofaa ta'uun qabu. Itti gaafatama sadarkaa addunyaa maraatii jedhu.
We have to find a method, perhaps as we did in 1956, in the conference that took place.
Mala barbaaduu qabna. Tarii akka konferansii bara 1956 geggeessame goone baqattoota kana simachuuf maallaqa gumaachanii rakkoo nu mudate kana hanqisuuf cicha murtaa'aa ta'e qooddachuu qabnaa jedhan. Suuzerlaand akka jedhanitti biyyoonni Awurooppaa hedduun tattaaffii waliigalteef godhamuuf baqattoota biyyoota gamtaa Awurooppaa 28 raabsu jedhuuf walta'insa agarsiisuu dhabuu isaanii nagaddisiisaa jedhu. Biyyi martinuu jedhan Suuzerlaand itti gaafatama baqattoota kana qixxee qooddachuu qabu. Yuunaayitid Isteetsi, Kaanadaa, Awustiraaliyaa kanneen Laatiin Ameerikaaf biyyootiin galoo galaana Arabaa hanga yoonaa baqattoota kana hin simannee jedhan. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:44 ta'eera. Nu biraa immoo waaree booda 1:44 amma dabareen kan sirbaati.
Ajar tu bi gal chakuru tu ombesa
ታዲያ ሳሚ ወለ ሰፈ ዱገለቴ ፈና አገፈቱ ተከኛ ሮቢሮ መረከዲያቱ ድሬ ዲሞክራሲ ቦር አገሁ እንደገተና ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ከነበክ ቱላት ሰንበተ ደርቤ ካን መጋላ ፍንፍኔ ከሰት ካን ሃራዋ በነም ገልመ አዳ ኦሮሞ ከሰት ሲዲን ኩሳ ወለሎሌ ወለለታ ቀነይ በከ ኡመን ሄዱን አርገምት ቢፈሜ ገባረ ኦሌ አከ ቁጴስቶኒ ቆጲ ካና ጀዳንት ማንጉዶታ ጀልቀበ ሃንገ ጆሌ ጥጥቆት ኡመን ሄዱን ወለሎሌ ለታ ጃልአተኒፍ ድንቅሲፈታን አርገመኒ ጅራን ለሞን ቅንደሲቶታ ቆጲቻ ከሳቶክ ኦጌሰ ኮሙኒኬሽኒ ደርገጎ ገመዳ ኦላና ከሱመስ ወለለታ ቀነይ ሃሶፍ ሲሴጅራ ከደርገጎ ገመዳራ ሃጀልቀም
ገመደ ሰንበተ ደብረ ከና ወለሎ ለታቀነይ ሲዲ ቲመጠንፈሜ በ ኤቢሲ ሱዳፍ ሁመን እዱን ገልማ አዳ ኦሮሞ ካ ዲሄኘ ቢፈመከ ሰት ወልገየ ቱሬ ከነን ሰገንታ ሰነ ቅንዴ ሰንከሳ ተኮሲ ሜዋይ ቆፒ ሰነና ኤቢሲ
ኤጋ አኩመቲ ኤብስቴ ሰንበተ ዱራ ደርበ ወለሎ ሲዲ ወሎ ለታቀነይ ሀቅኒ ዳራን ቀቡጀዱ ኤቢፈሜ ወሎ ለታቀነይ ደርገጎተ ኦሮሞ አዚዮ ሉፋጅረን ኮበሩ ፋርቲ ኦሮሞ ከሰድስ ገየ ጉዳና መተፈቻ ጅሩዳ ሰገንቶኒ አከሲ ሮቆፓኒቲ ሰደርካሳኒ ሃለ ኤገቴፊ ቢፈ ነሞተ ዋን ሰነረት ህርማተንስ ከበጁ ደንደኡን ቆፔሱ ቀምነ ዋን ጅዱን ዋን ከነቅንዴሳ ቱሬ ነሞተ ሄዱ ቱበኤ ገልሚጉቴ በኪታውን ሳሌ ደበሜ ቱሬ ሰገንታ ባይኤ በሬዳፊ ባይኤ ሀወታ ኢኑማዩ ለሞኒ ተኩተኩ ይሮኑ ፊመኒ ተገንታ እትነምኒ ከፈለ ህርማቹ ደንደ ኡመሌ ተደርካ ከኑ ማንንም ይቶለት ህርማቴ ዴቢ ኡሚቲ ዋን ጀደምፋቱሬ ነማ በሸኒን ሲሰቱሬ ተቦኒ ገገባቦን ኮሜዲን አዳ አዳ ወለሎን አዳ አዳ ዱብፈማቱሬ ነሞኒ ባይ እትገመደኒ
ነሞተ ሄዱ አርገመንከና ከሚት ገንሲ ዋምተን ማለማል እትገርጋረምተን
ኤጋ ነሞተ ሄዱ ከና ከን ዋሙ ደንደኝ የሮ አማ ከነቲ ሚዲያ ሃዋሳ ዮኪን ሶሻል ሚዲያ ኬሱማሞ Facebook irratti dargaggoonni yeroo hedduu isaanii dabarsu odeeffannoo adda addaa wal jijjiiru dargaggoonni hedduun hiriyoota hedduu qabu social media kanarra keessumaa Facebook irra yoo xiqqaate namni tokko tokkoon hiriyaa nama 5000 qabaata isa kanatti fayyadamuudhaan gaa poosterii adda addaa hojjechuudhaan baanarii Facebookiidhaaf ta'an adda addaa hojjechuudhaan anis baanaroota akkasii kana hojjechuudhaan akkasumas immoo dargaggoo amansiisaa ifaatis ባነሮት አደዳ አከስመስ ነሞን ሄዱን ደርገጎን ሄዱን ባነሮት አደዳ ሆጀቹዳን ባነሮት ከነጋ ፌስቡክ ይረት ይመጥንሳ ነሞን ኢላላቲ ከነሳን ዱፈኒ አከያደክያት ነሞተ ጥቆረ ወራቃዋ ምቻቲ ኒዮኪን ቢልቢላን ከዋመመ ሄዱን ነሞታ ፌስቡክ ማ አርጌቲ ከኒ ህርማተ ጀቹ
ሜ ወለሎሌ ለታቀነይ አከሚት ኢላልታ ኡመኑ አከሚት ሲመታጅሮ
ለታቀነይ ኤጋ ወሎወን ከምብራ ኢራወኒ አደሰታሲሱ የሮባዬ ወለሎ ኤራ ወልተጂ አዳዳ ወልተጂ ጉርጉዳረቲ ወረቃ ተኮሌ ኦቶ ፈርከቲን ቀበቲን ሰሙሳ ከሳ ቆፋን ነመ ዱብሱዳን በከሙ ወረቃ ቆፋራ ዱብሱድ ኢሱሳ ኦቶንተ ኢንሙ ቀብየን ወለሎ ኢኒ ነሞታፍ ኤሱፊ የሮ አደዳት ኤሱ ሃለንቲን ኤሱ ሁንዱምቱ ባዬ ሃለ ድንቂተ ኤፊ አኒ ገመክያን ኡመተ ኦሮሞቲፍ ከና በረከነ ከሰት አደባ ፈመከነመ ደጀ ያዳ ሰበቢ ንሳስ ሞዲሞ ተደመ በርሲ ሰኒፊ ሃለነ ማአኬ ከቺ ሰኒስ ፉልዱረት ነመ አዴምሱ ሱዳን ዳፊ እገሬ ሰበከናፊ ሲሞ ጎርሰ ከንታኒ ጠከነኒ የሮባዬ በረሱ ነሞን ጥቃድ አሃንገ ጉዳት ደርገጌ ሰደርገጌቲ ነሞት ኡሙሪ ሰደርካ ከሚረዩ ጅረን ሁንዱምቱ ጃለለ ጉዳ ቀቡፊ ኑትስካ ከኑማን ድንቅሲፈና ጉዳን ቀባፊ የሮን በረታተ ኢራ ካሴም በካ ከነፈቀተ
ኦጌሰ ኮሙኒኬሽኒ ደርገጎ ገመዳ ኦላና ኢብሰ ከገናፍ ጉዳን ሲገለቶም ሰዳ
ጉዳ ገለቶም ነሙ
የጋር እገፈቶ ተከኛ ወሎ ካ ወለሌ ሳለታ ቀነይስ ዳንዲ ቴሌፎን አራንቀባ ኡቱ ገረሳት እንዴ ሚንዱራ ሜ ወለሎ ሌሳ ከሳ አገቶ ኮንሲን አገሲሳ ሀቅኒ ዳራንቀቡ ከጅት
ሲንተኒ ማደገይ ያቲ ዱከናን ዳቴ ነመኛ ሃንቃግቱ ፋጂ በዲቀ በቴላ ጋሶ ባማማክቱ አቲኒ ማናው መታኛቴ በከይ ገምቴፍ አንካግቱ ማታ ቀበደኒ ያቦሩም ቲኬቲ ወዮ ኡጋቲ በሌ ሲቴፍ ጋሲን ዲስ ዋቀዮ እንዴ ቢፍተን ካፈል ተጉማ ሚማን ኡመታ ደቼን ኩኑተር ሰይ ኡጋባ ዴፍ ዱበተ ኡጋነ ማዶም ሲቴ ሙለተ ኬ ጎደት የሩማኛ ቴብሉ ጋፋ ዋኤ ኬ ቆሬ አቺቡ ቴስቲን ተሉ አካቱም ቲቡልቲ ኬ የሮባ የናንገሉ jirenya tijira tu toko toko saya ade gapi masalpa wahin si gapa cuber badi. Kanundi kenya bengnu mindang ke gapa jiao kumashani ranjalu. Mali ni jarta mana kanaka muzemi bijiti ae lalu. Ato yeronda jida dar pasang kabubira. Madiroba ke mali debi barban nasirra. Baredina mana ke gubba kasi anggalafa. Galma boti fakacu fanu matinno tafa. Gafa ke eke dufu frisi wajin asa. Otumu ratin seninda katti kobe basa. Esa fidamenu timi sofa ke manafala. Kalla farrao mbengnu investimenti kabdadu mesa samijala. Mo borsa ke kese tikar shingan se walala. Mindan ke gafa jiao. Tafikum talala mabitte wahanum taftu yunjirtu. Esa mo vidakun kulata turbe turbe njijirtu.
Lata wala loke kanan jalkabe ipsa kanan akenu heye muketif duse gudan sigala tomsata malirat alati wala lonke kun aknit arankabu ujada matadurensa.
Eye niga wala lonkun kaninit alati jirenyu ma hawasuma nano kesa jirannu kana gadipagenya anti intalura kankaida yero amma kana wanti jirenya na mamida ika anakan gudane gudani mwa kanjirane gode jirenya wasuma gadar kisa kanjiru. Hakni fi tari wal kesati ojo jechu saniti. Hakni tarafakata, tari mo hakafakata, namota baite tu jirenyi saniti dari dugama ku wal kesati rachu sanat. Kanafan, namoni hubatani haka haka hakati, tara haka tarati, akabarani fani matadue kanagurate walalokana ratibarresu dandayani.
Yero walalokana barresitu, namota achikesati umte, namota gosadda datu jira, kan warra kajalisan, kan warra akakabatani jirani ka jiran bekamo wallalumma mo jonjawmo marira kay jette yadde
namoni kuni wallalo smiti jonjao smiti abshalumma dan namakan birarata ani ofisani guddachu warra barbadan karana matti cufani ofisani karabanachu warra barbadan warruma akajallisu ojiyo jetan namakan biraku fisani ofisani mo bakkanamni kufesana jirachu fi ojjetasi ojjetani fan barrese male wallalumma dani wan kana warro jetan jifmiti
warra kakabatani jiraninis wan jette qabda me mal jira wallalo ke kesatti
hagni ilmana mati nyata ta ubektani warri kuftani ka adanga duga edani wari gana mummati kokke so ba qabdani duga ifatti basu da warri kole qabdani warri hakado kata awala ka kiftani warro fi agabubula isakanya kiftani warri murto dargatif garani sinin gammadini warri galmen hada yesasin birattin badini isingota dugati toranu bula undu yodu tanisse nabira gumatan banne kabdu kitake sininga in murtutten ija ama dugawan kabajani pulfata kabajama e bisinin anka kimbuka sinittaya u wanni galme dugar makake sanaka ujeda
heddu galato milata bakatokottimmo dubbadu modi soda mata durai wala loke takka dubbachu feta takka dubbachu feto akkamitti kana yaadde
ega dubbatani isa boddes wanta duf otun dubbatin afanis isa bodde wanta dufan walcina qabeni madalsise yon dubbatte akkasi yonun dubbatin afimmo akkasi jeden tumarratti garu dubbachu na wayya sabamni sas an tuga dubbachu kodan wanta no firra bufatun qaba undum tikenya irkama kamna irkama isa wallade barsisu dirkama wanta kesa kenyatti yaanne namaka jeelcha biyaka jeelcha kanjenne dirkama dubbachu kamna kanaf balana ni indubbatin afudan lufu balana ni sadubbatten lufu chaala wante nandubbatta deni mogara tumatti murtes ani nandubbatta yoda gese yoda gawu fete inni sun timma keti jeda
me sana walin dagge fanna dagge fato ta kenyo wajin
garu ma fi mun indubbaddu an sibila momuka maalif dubbiin tuulamees garaa koo keessattu ka'a nan dubbadha sayyaadumaafan dubbiirraa dheessa afaan koo cuqqaalamnaa sabaaf ta'uun koo eessa lakkaanoo orii miti kan nyaatee dhugee ciisu yoo namni dhaga'u dhibeeyyuu an dubbachuu koo hin dhiisu nan dubbadha wanta gadi baafadhu ergaan dubbadhu jira dubbadheen seenaa cimsa dubbadheen lammii ijaara kun maaf akkasin ta'u kun maaf hin sirratu jedhee otuu yaadaa rarra'u akka feete hataatuudhaan dhiisee darbuu hin danda'u yommuu safuumman cayee salphinni lakkuu dhalu yommuu dafqisa tokkoo gumbiisa tokkoo galu yommuu tokkummaan diigamee ofittummaan xaaxa'u yommuu daa'imnarrii baasee hangafa jaarsaa ta'u akkamittan callisa maaliifan qadaadama gatiin seenaarra badee boornarraa barbaadama Andir kama kumpa sanar geta gawu dugalap seba keti. Agese da gawu ifte inni zun imma keti.
Kuno tigalata ato wala losana lapeke kesa yu kabda malan sitima redu galato minsinjeda. Gafida cheka jadus wala loke kesa jiras. Mewai sananutim.
Gafin dacce sun immo kanin ratiti yefatu kanin barrese fi wae sanga ko dida tokko kani ani konna ha qotu guddise baaye tirakkate guddinnan umarrattimmo waanittin qotu waanjo baate kanci sana fan barrese garu irgaansa namota ummanni otu abdatu borumti ko gara waangaritti guddisa jete otu awasne abdatu garu waada ummata kana baatani worraki sani Irga atau pemberesi, wantu dumtu sirati ta anjeli dan cedan. Kotiyon ani akana kotu fratina ke sakana basu gudi fatte kuni simarra cisa gafin ko si fira dan cekana.
Me wala lo sa deke sa agato kunu agesi sudan desa.
Eye gara kita lamani tiga disike. Kotiyo to kong kaba wane gudi se. Cokor sa ame fi galabanya kise. Sogit dafang kae kotoro arraf kise. Akan ni gabatu kini ni obase iyan da ko kae karabane yase oddo me kadarbe oratti bobase oti yi chistole bitti sana afife chululuke chome goba basa dufe lutti tumballate maddi mala yase ejenna tolfate babbarede mise lowam mata gore aggate debise kotte lafa hade awara bittimse barode bokkise garu namadi ba akotu chamanna wanjo bate chise Mali fi adache innati kotiyo ko ofre kisitu wanjo batte jirta kai kotin jettu jeda
waluma galatti wala lolenke kuni jirenya wasa hala wasa kisat foggisote wal danqate yaddesate yade kisana magashura kan nof kisa qabu wala lodumake wali galatu wana kisit fule fatamo kanamma torasana qabsiste
ani yero heddu wala lon ani barresu waye jirenya awasa ratan barresa Akata namni tin wal wajin jiratu akata abbanil matti guddisu ilmimmo abba fakamit ajajamo akkabu ollano lawo jina kamitta kajiratu giriyani siriyawo jina kamitta jiratu waluma gawon lonko irich alani sa waaye jirenya hawa summa isatu gawu manni kenya kesa jiru kanarratti yefata
wala lolenke duri choferota konkolata fa akkamitta kasano fuqa ban fa qaba me sana fayadatta
Eyega yeroto ko waltaji to korratti waye shufirarratti tamsa gudda dabarsen ture kaniti batte bintu namada namni kunin mobor kambi yabdatuta kambi bor ija irrake wate namni kun rakina ke sana basade kan abdatuta dargagge sadargagitti da ishen kani hada muchada inni kani mo torbe jiddutti walfuduf kawal nakate jiru kan guyati da sala kawata jiru da kani mo ulfa namabor alate abgibiya ta garatti batte konkolata ke kese jirti atimmo ofe ganno dabuda nallayatti sannata namagati kabu batte jirta wante eti tasgabbi dan konkolachi fi ilallata deni bakati ma kan gawu fe dukan arifachu kabu awasa sa konkolata ke kese jiru dabale si shufera awasa sa nabate ade mumiti nagadan bakasan ya dan gesi si kan jiru garatti tam sabalda kan dabarsu walalo hojjetentu
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii waloo lataa qanaa'ii waliin geggeessaniin xumurre qophii keenya waa'ee uummata Oromoo ka 7:00 irratti deebina. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga cimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.